Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Numwanya w'ikiganiro Agasaro Kaburaga umwihariko muri sanga ikiganiro mutegurirwa kandi byizwaho nange Venuste Nshimiyimana. Mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda n'itandatu, umubyeyi witwa Nikuze Tasiana yatandukanye n'umugabo we Firmin Nyamwasa bageze ahitwa Inyabibwe mu cyahoze cyitwa Zaire. Yari kumwe n'abana be bane. Umugabo we Nyamwasa yasigaranye umwana umwe Sano Philibert wari ufite imyaka itandatu, bamutahana mu Rwanda. Yarize abapadiri, ari mu kiganiro Agasaro Kaburaga ashaka mama we n'abavandimwe be. Padiri Sano Philibert atuye mu karere ka Nyamagabe, umurenge wa Kibumbwe, akagari ka Kibibi, umudugudu wa Rwezamenyo.
Hari umubyeyi nabuze, umubyeyi wanjye mamubyara, nkaba rero nari umwe mu bana umubyeyi yari afite. Twari abana batanu muri famiye yacu. Ubwo rero umubyeyi witwa Nikuze Tasiana tukaba twaraburanye, ndetse n'abo bavandimwe bose uko ari bane twavukanaga.
Ubwo mwaburaniye hehe?
Yo, twaburaniye ahantu hitwa Mangeri.
Aho Mangeri niho mwari mutuye?
Njye amakuru mfite nayo nawe na muzehe wanjye waracyariho witwa Nyamwasa Firmini. Mbwira ko nyine umubyeyi twaburaniye aho ngaho hitwa Imangeri.
Ariko yakubwiye umwaka?
Umwaka ntabwo yawumbwiye, ashobora kuba atawibuka. Ariko ndatekereza ko ari hagati ya za 1995 na 1996.
Aha Mangeri se ni muri Kivu ya ruguru?
Njyewe Justin ntabwo mpazi, umubyeyi nawe ndi mubaza n'ukagavuga ko atahanekereza neza. Ubwo rero akubwa hari andi makuru naje kumenya nyuma ko uwo mubyeyi ariyo nyine ajyaho nyine mbabwire, wenda ya nyuma duheruka ye.
Yego.
Hari umuntu wampaye amakuru ambwira ko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda n'umunani ahantu hitwa Imasisi ku musozi wa Mangeri, ahantu hitwa Igatoyi ku gasongero k'umusozi waho nyine wa Mangeri. Ariho yahuriye n'uwo mubyeyi Nikuze Tasiana, akaba yarabagara ku musaza witwa Rugango. Uwo musaza wari muto muto w'inzobe. Aho rero babaga hakaba hari n'igiti gito gito cyabagamo ducuramo. Uwo musaza witwa Kagango yaraturanye ngo n'uwitwaga Ntawuhezinda wari ushinzwe gurupoma. Ubwo ndakeka ari gurupoma yaho kuko ntabwo njye nyizi. Uwo rero Ntawuhezinda yari afite umukwe witwaga Hatangimana. Hakaba rero muri ako gace ngo harabaga n'uwitwaga Musema waje kwimukira nyuma ahitwa Igoma. Amakuru ya nyuma bambwiye nayo ko umubyeyi witwa Nikuze Tasiana.
None se bakubwiye ko yabwa kwa Kagango kubera ko Kagango ari umucumbikiye?
Yego, niwe wari umucumbikiye.
Nta bandi bene wabo yagiraga muri ako gace ka Masisi?
Nta bandi bene wabo yari ahafite kuko yari umuntu uhunga bisanzwe. Kuko ubwo wenda sinzi niba ndibabwire nahavuka kugira mwumve ko ntaho yari kubonera bene wabo aho ngaho.
Yego, biramfasha kubimenya. Avuka he, yageze Imangeri aturutse he?
Yego, nibyo ngiye kubabwira. Avuka mu cyahoze ari komine Ntongwe, yari sekiteri Gitovu, Serire Kanyegera.
Muri komine Ntongwe hariya hepfo ya Zatambwe?
Aho ngaho rwose niho yavukaga. Akaba yaravukaga ku babyeyi babiri, ari menshi Foste ndetse na Nyiraminani Patricia.
Ubwo ntangiye gusa naho mbyumva, noneho yageze Masisi ahunga?
Nyuma jenoside imaze gutera mu Rwanda yahunganye n'umugabo we witwa Nyamwasa Firmini nyine n'abana be ntangiye Sano Philibert. Ubwo rero ariko ahunga yarabaga i Nyanza, yari yashatse i Nyanza hafi ya gereza.
Yego.
Ubwo rero yaje kuganira aho ngaho nababwiza aho twaburaniye. Aho twaburaniye muzehe abimbwira, yambwiye ko ari ahitwa ajya kwitiranwa na hari Cyangugu, hari agace kitwa Cyangugu. Nimbyibuka ndababwira ntago ari aho, ntago ari Mangeri, ntago ari Mangeri aho baburaniye.
Mbese wowe wari ufite imyaka ingahe Padi?
Njye nari mfite nk'imyaka itatu, uburyo ntari kubasha kubitandukanya. Rero yaburanye nyine n'umugabo w'Inyamwasa Firmini, ari we njye twagarukanye. Ubwo niwe papa umubyara. baburana ari kumwe na bavandimwe abavandimwe bane nabo ngiye kubwira amazina yabo
none abo bavandimwe bajyanye na mama wawe cyangwa se nabo mwaraburanye muri ako kaduruvaye
bajyanye na mama
bishoboke ko baba bari kumwe
bishoboka ko baba bari kumwe
wowe wagarukanye na papa wawe mwenyine
twenyine
abo bandi bane basigara imasisi
ibashigaye aho ngaho nyine tumaze kuburana nyirizina ariko nyine ya makuru nabahaye umuntu wambwiye amakuru avuga ko icyo gihe bari bari kumwe nabo aho imasisi ku musozi wa Mangeri
abo bavandimwe bawe basigaranye na mama wawe bitwa bande
hari abana b'abakobwa babiri abona kurikiraga ngira mu mwanya wa gatatu uwitwa Muhaye Urukundo Philomene n'uwitwa niwe Mugeni Florence akaba n'abandi bana b'abahungu babiri bankurikiraga uwitwa Mpano Musingo Fidele wari uzwiho ko yari ikiragi n'uwari umuhererezi witwa Manireba Eric
none Mpano Musingo babwiwe n'icyo ko ari ikiragi nimba yaragukurikiraga yari afite yenda imyaka ibiri ku myaka ibiri yaratangira kuvuga
yavutse 1992 kuko yavutse 1992 Mpano Musingo Fidele birashaka ko baba barabonye yuko adafite ubushobozi bwo kuvuga
hanyuma uwakurikiraga Mpano Musingo yitwa nde
yitwa Manireba Eric yaravutse
1994 abo bose kuva muri 1996 kugeza ubu nta makuru yabo muzi
kereka yandi nababwiye mperuka y'umuntu uvuga ko yababonye 1998
nta buryo wigeze ubona bwawe washobraga gukoresha bwo kugira ngo utume nk'umuntu masisi mubwire uti uzambarize
ngewe ku iti cyanjye ntabwo urigeze mbasha kubona uburyo bumwe nakoresheje ntabwo ugiye gutanga igisubizo nari naraciye muri Croix Rouge ya Nyamagabe mbahare done zose ziba zikenewe ariko nta gisubizo nigeze mbona nabona hamagara mbabaze aho bigeze ntabwo wamaga igisubizo kigaragara ko byaba byarageze aho ngaho
ubwo ni ukuzashakira Mangeri aho za rubaya za gatoyi naho hose bishoboka ko ariho aherereye niba uyu musaza Kagango akiriho
yego
ubwo tu yadufasha niyo abatakiriho ntiyabura abamukomokaho
ndi makuru nane nkeka yabafasha
yego
hari akazina bakundaga kunyita bakundaga kunyita Sarupesi ako niko kazina bakundaga kunyita ku buryo nkeka wenda bavandimwe bashaka ko ariko bari bazi kurushwa bamenya sano Philibert
bakaba bamenya ko ari wowe ubashaka none abo bavandimwe bawe niba bakumva muri kano kanya hamwe na mama wawe niba koko bari muri kariya gace ka Kivu ya ruguru mu karere ka Masisi niba ariho bari bakaba bakumva muri kano kanya ijwi rya Amerika rirabumvikanira kuri FM ku maradiyo atandukanye niba bakumva muri kano kanya bazibuka Sarupesi ariko babwire icyo ufite ku mutima padi
icyo mfite ku mutima icya mbere babaye banyumva ndabifuriza amahoro y'Imana ariko kandi nifuza ko batashye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda byanshimisha cyane kongera kubonana n'umubyeyi wanjye abavandimwe tukaba twafatanya kubaho neza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ikindi musaza papa umbyara ari we papa w'abavandimwe banjye nawe aracyariho ku buryo nawe ntekereza ko yakwishimira kongera kubona umuryango we ndumva rwose ibyo biri mu byanshimisha kubashishikaza gutaha nicyo cya mbere bakaza mu gihugu cyacu nkongera nkishimira kubana nabo cyangwa se nabo wenda mu gihe abona bitarashoboka bakaba bana makuru icy'ingenzi ni ukongera guhura nabo tukabana mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bye biri mu byanshimisha ubutumwa mbaha ni uko bagira iyo nyota yo kugaruka mu gihugu cyacu
Padre San Philippe rero urakoze kuba waje mu kiganiro agasaro kaburaga radio ijwi rya Amerika iragutumikira ngaho ukomere kwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe kubufasha mudahema guha abanyarwanda
Shaka gasaro kawe muzakabona
mazerero
Shaka gasaro kawe muzakabona Wiki kintege Shaka gasaro kawe muzakabona Shaka gasaro kawe
Tugume mu Rwanda mu mwaka w'1994 I Nyamirambo hafi yo kwa Mutwe hari hatuye umugabo witwa Jean Bosco Nkurunziza wavukaga I Rutobwe mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama uyu Nkurunziza aciye ukubiri n'umugore we mu Kagatare wari ukuriwe bari mu kwihisha umwana we w'Imana Angelique wavutse mu kwa gatandatu 1994 arashaka kumenya amakuru ya papa we Kawimana Angelique atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Gatenga akagari ka Nyanza umudugudu w'Isonga
Nagirango mumfashe kumenya nimba umuryango wanjye babakiriho bambwira ko papa wanjye ngo yapfuye muri genocide ariko ntago babizi neza ubwo nifuza kumenya nimba koko yaba yarapfuye cyangwa se ariho n'umuryango we ntago nkuzi kuko ntago mama yarabazi ntiyarazi n'iwabo ubwo mba mvuga ati nifuza kumenya nimba byibura n'umuryango we wabo hari nimba koko we yarapfuye
papa wawe yitwaga nde
yitwaga Nkurunziza Jean Bosco
yaratuye he
babaga I Nyamirambo kwa Mutwe niho yabanaga na mama ariko bambwiye ko avoka aho bita mu Rutobwe hari Igitarama
amakuru ufite kuri papa wawe ninde baguhaye
ni mama
muri 1994 mama wawe na papa wawe barabanaga niyo bari bakibana niyo bari bakirwubaka
yego
bari bakiri batoya
yego bari bakiri batoya
nuko kuva kuri 1994 genocide itangira wowe wari utaravuka
yego nge navutse mu kwa gatandatu
mama wawe icyazi namazina ya papa wawe ariko se akamenya yuko akomoka Rutobwe hari muri Gitarama hari andi mazina yo mu muryango wa papa wawe kwa sebukwe hari andi mazina yigeza guha azi
yambwiye ko ntaya ari batarajyayo
bari batarajyayo
yego
bagiye kuba ko yari ataramujyana ngo amugeze mu rugo amwereka ababyeyi mbese hari ya mihango ya Kinyarwanda yo kugira ngo imiryango imenyane
yego ngo bari buzajye ku itariki 28 z'ukwa kane
Angelique uri hano mu kiganiro agasaro kaburaga nyuma y'imyaka 30 genocide ibaye nyuma y'imyaka 30 uvutse nyuma y'imyaka 30 papa wawe atashye uje gushaka umuryango we turashakira muri Rutobwe ya Gitarama ndahamya yuko ntabwo hazabura umuntu umenya yuko hari umusore muri 1994 yari umusore Jean Bosco Nkurunziza hari abantu bazibuka ko yari atuye hafi aho kwa Mutwe abantu aho kwa Mutwe n'ahantu hazwi cyane ntabwo tuzabura rero umuntu uzamenya yuko Jean Bosco Nkurunziza yarahatuye akaduha amakuru niki mama wawe yakubwiye batandukanye bate
yambwiye ko genocide itangira babaye nk'ababurana buri umwe agiye mama yaragiye kwihisha nawe indi nzira baraburana aburana mama kuko yarakuriwe ananirwa gukomeza kugenda aguma hafi aho ngaho azi wenda ngo aribuze kumushakisha mubone birangira batabonanye mpaka
kugira ngo utangire kino gikorwa cyo gushaka papa wawe umaze kumenya ubwenge birumvikana ntabwo wabonaga papa wawe mu rugo wabajije mamuti mbese nkayandire mbuti mbese mama wambyaye papa wanjye ari hehe icyo gihe umubajije icyo kibazo yagushubije ate sinkubajije ngo yagushubije iki yagushubije ate
yarambwiye ngo yarapfuye
komera kuba uri mu kiganiro agasaro kaburaga uyu munsi uravuga uti ko papa wanje yabatakiriho ariko ndashaka kumenya umuryango we aho uherereye, urashaka kumenya niba agifite hari umuryango we warokotse, waba ufite basokuru, banyogokuru, banyogosenge, babyara bawe se, basaza bawe bo kwa so wanyu bo kwa mbese, uravuga uti ndashaka kumenya umuryango wanje aho papa akomoka. Kugira ngo kino gikorwa uvuga uti ngiye kujya kuri radio mbivuge ntago ari ibintu byoroshye, ariko nkunda gushishikariza abana nkawe kubikora n'abakuru, kubera ko harimo ubuvuzi, harimo kuvuga ikikuri ku mutima, hari ubuvuzi bwo ku n'ibintu bihahamura umuntu ubuzima bwose, ariko burya iyo biganiriye cyane cyane harimo n'ukwizera kubishoboka ko Imana yakugeza ku muryango wawe, burya n'ubuvuzi bwiza kugira ngo ufate icyemezo cyo gutera iyi ntambwe uze mu gasaro ka Buraga. Angelique, niki cyabiguteye?
Nakunze kubyumva kenshi abantu mwagiye mufasha bakabasha kubonana n'ababo, kuko hari uwo numvishe mwafashije nawe ari umeze nkanjye. Nge narabitinyaga kuko nta muntu wa twari tuzi, ntituzi ngo iwabo ngo ni karitsiye, numva ko bitashoboka. Rero ndabumva umuntu mwafashije nawe utaruzi na bene wabo utaruzi n'agace gusa zikaritsiye gusa, ndavugane nanjye byashoboka ko bamfasha, niko gushakisha ko twavugana.
Urakoze cyane kandi wagize neza kuri papa wawe Jean Bosco Nkurunziza. Navuga ko byoroshye cyane kubera yuko tuzi neza ko akomoka ku ivuko muri komine mucyahoze ari komine Rutobwe, mucyahoze ari prefetura ya Gitarama. Abanyarutobwe mwese, mwari benshi mutuye Kigali, mwari benshi hari na bamwenzi, mwari mutuye Nyamirambo, abari batuye ngaho ho ku kwa mutwe, hitwa kwa mutwe na nubu, bari batuye hafa kwa mutwe, uwamenya aho Jean Bosco Nkurunziza yakomokaga yaturangira. Jean Bosco Nkurunziza icyo gihe yabanaga n'umudamu we wari ukuri w'icyo gihe muri 1994 Annonciata Mukagatare. Uwabamenya akamenya umuryango wa Jean Bosco Nkurunziza yadufasha kugira ngo dufashe umwana we Angelique Uwimana kugira ngo bamenye yuko Jean Bosco yashibutse. None Angelique, abantu bo mu muryango wa papa wawe n'abanyarutobwe wasangaye n'abo muturanye aho ngaho mu Gatenga, hari abahari ndahamya yuko kino kiganira gasaro ka Buraga nikimara gutambuka hari abari buguhamagare, bari bumpamagare bambwire bati uwo mwana ni uwacu. Ndasaba cyane kugira ngo nimba hari igitangaza kigomba kuba kibe nyuma y'imyaka 30, none niba hari abanyarutubwe bakumva bakakumenya aka wa wundi baririmbaga ngo kakana kajya kurenga narakabonye ndakamenya, niba hari abanyarutubwe bakumva abo umuryango wa papa wawe Jean Bosco Nkurunziza, niki ushaka kubabwira?
Ndashaka kumenyana nabo bikunze, kuko nifuje kenshi kumenyana n'abantu bari bakiya papa, bakambwira uko yari ameze, ibyo yakundaga, ko bajya bambwira ko ngo tunasa cyane. Mfite amatiko mbese nimba bishoboka banamfashe menyane n'umuryango we, nanamenye uko yasaga n'uko basa, byose ubwo turasa nabo.
Angelique Uwimana, ndagukomeje kandi ndasaba cyane kugira ngo iyi ntambwe wateye iza gusohoze ku cyo wifuza, abantu bose bumva agasero kaburaga muri kano kanya bakomoka cyane cyane muri komine mucyahoze ari komine Rutobwe, mucyahoze ari prefetura ya Gitarama, ababaye i Kigali i Nyamirambo hafi yo kwa mutwe, ababanye na Jean Bosco Nkurunziza baza hakomoka, badufashe tumenye umuryango we. Ngaho rero Angelique, ndagukomeje, ndagushimiye, nkwifurije amahoro y'Imana.
Murakoze cyane.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Mu mwaka wa 2021 igihe abanyarwanda bari barahungiye muri Tanzania batahukaga umwana witwa Rafiki wari ufite imyaka 6 yaburanye n'ababyeyi be, yatoraguwe n'undi mubyeyi wamureze, amukunze, aramukuza. Rafiki bahimbaga sugabo arashaka umuryango we ushobora kuba uri mu majyepfo y'u Rwanda. Rafiki atuye mu karere k'Uburasirazuba, karere ka Gatsibo mu murenge wa Rugarama, akagari ka Kanyange se mudugudu wa Kazinga.
Yewe muri ba bana nyine baburanye n'ababyeyi duhunguka tuva Tanzania.
Yego.
Hanyuma ntari nava muri Tanzania neza mbamburanye n'ababyeyi nyine, nari nagiye ku kiyaga cy'amazi kunywa amazi. Nari mfite imyaka 6 ubwo nje ndababura, bari bari munsi y'igiti cy'umunyinya. Injye mvuze rero mpura n'undi mugira neza w'umukecuru arambwa ati se ko wabuze ababyeyi urumva uri bubabone. Ndavuga ngo wapi, kuko byari muri cya gihe cy'akavuyo nyine bajya batahuka. Avuga ati rero ngwino umutware mumushyire mu bandi bana. Ubwaranza na mbanderewe gasibo nyine niho narerewe ndakura. Icyo gihe Croix Rouge yigeze kuza isanga nagiye kwiga, barampishira nyine ngo ntago bahageze, kandi Croix Rouge yaraje ndabimenya kuko babonaga nkora neza nk'umwana wabo, baba barampishiriye basubirayo. Hari undi mu mama waje ampa amakuru ngo iwanyu ngo ni mu majyepfo ni za Nyanza, nshatse kumukurikirana neza kuko derese zose yari azimaye numva ari ababyeyi banjye rwose. Ndamubwira ati se wanjye niwe wenda nkazanagura ngo wapi inzu wangeze ngo kere kubanje ukangurira ngo kuko namenye amakuru yawe uko bakize. Ndavuga se babonetse wenda ko bakwitura bakanaguhemba wambabariye, abanyishe mu bwonko yari yampaye amakuru ahagije kanumva ko ari ababyeyi banjye. Ndavuga ati rero numvaga agataro kabuze gashoboye, reka nze tukwandikire ube wadufasha.
None amakuru naheraho nayahe, amakuru yaguhaye afatika wumva yatumye wizera ko bakubwira ari ababyeyi bawe nayahe?
Amakuru afatika nuko umwana ngwa mu ntege yambwiye muzi.
Yitwa nde?
Yitwa Sauti.
Sauti ni murumuna wawe?
Sauti.
None se kwari ufite imyaka 6 muri 2001 wari umwana uzi ubwenge, papa wawe amazina ye urayazi?
Yose ntabwo nyazi kuko duhunga ntabwo nari nzi ubwenge kuko nagiye nkeswe byanga bikunda. Ahubwo duhunguka nibwo nari maje guta Kenya, nari nzi ko na Tanzania ariho mu rugo.
None se papa wawe ntabwo wari uzi uko yitwa?
Nari muzi izina rimwe.
Yitwa ngo iki?
Iye.
Mama wawe akitwa nde?
Hakiruta Imana.
Ntabwo wari uzi aho bakomoka? Ntiwari uzi n'ibi wanyu muri abo mu majyepfo? Mwari abanyabutare se? Mwari abanyagikongoro? Iyo bavugaga mu rwumvaga iwanyu ari hehe?
Makuru menshi yigeze aza nyine babimbwira ko ndi mu majyepfo aho muri Nyanza, kuko hari n'abana aho narerewe nyine nakavuze wenda ko tuvinimo kuko narereweyo. Bagiye guhungira mu nkambi y'Abarundi, ubwo baza guho nabo bana ba mukecuru nyine baravuga atari ko hari umwana baburishije. Ubwo n'ubindi mwe na data nyine bavugaga ati hari umwana baburishije, hanyuma arababwira ati se mwumva yitwaga nde? Turahuza ati yatubwiye ko yitwa Rafiki. Ati uwo Rafiki rero iwabo bagarutse inyuma kumureba baramubura ati ariko n'uw'Ibutare. Ati iwabo batashye baje babivugiye mukecuru kuko bahungukaga bavuga ngo mu Rwanda n'ubundi hatuje ngo hari amahoro. Umukecuru aravuga ngo sinago natanga umwana wanjye Imana akeneye gusura Imana yampaye mu nzira, uwo agakomeza andwanaho. Ejo bundi aza gupfa bihita bibyara impinduka. Amaze gupfa rero barantererana, nuko nahise ngira agahinda nkavuga ati se n'ubundi sinahambye ngo bimenye, kandi amateka yanjye bayanyuzeho buri gihe ngo mu rugo barahari reka nze nzahaguruke mbere. ejo bundi nkora umunsi njya muri Nyanza nyozaho n'itangazo rifasa ubuti
itangazo warinyujije hehe
hariya muri Nyanza muri gari ninyujijeho mpamagara wa mugore nyina mpa makuru ngo none se ngo kutambanje kumpamagara ngo tugire ibyo tuvuga ndavuga ati none se ko wananiye urajya mbigenze ndavuga ngo nziyambaza izindi nzego nta kundi
none se Nyanza kwa nini wagiye hehe washakiye he
nashakiye hariya muri gare ya Nyanza nyine za ntuza za busasamana hariya niho nashakiye
ubwo gute ningira imana mama araza kuba ari muri gare cyangwa se data bumve ko mbashakisha
uwo nabazaga akaba yaravugaga ati rero nimbuze izina rimwe ntabwo bikunda kuko nagiye no kuri ntuza kubaza ba gitifu nyine kugira ngo bandebere banyujijemo indangamuntu baravuga ati nta n'umubyeyi n'umwe ugira ati wowe aturi nk'igicibwa kuko aho narerewe sindi umwana wabo n'ahandi sinigeze ndererwa ngo menye ivuko ryo mu rugo ubwo ni uko ndaho ngaho
ubu se utuye hehe umubyeyi wakureze ko yatabarutse urambwira ko inzira zabyaye amahari uba hehe aho warerewe warimutse urara rubunda ubahe
aho narerewe bashatse kunyimaho nubaka mbajyana mu buyobozi barampa nk'abandi barahabwa nanjye nguha ariko ubungubu ubu ndi muri Kigali nyine mba mfite akazi nkora ntabwo ngiri mu Mutara ariko mu Mutara naho ndubatse ntacyo ndavuga ati rero ibyo waba ufite byose nta babyeyi ntabwo byava mu ntara reka nshakishe
ariko amakuru baguhaye akubwira ko iwanyu ari Nyanza ubuse ko amakomini byari amakomine byahindutse ibindi ko none dufite imirenge ntuze komine yanyu bakubwira ko wakomukaga muye komine nyirizina
urumva uwo mugore yanze kumpa adresse zose yarambwiye ngo usangwe iwanyu ngo ni mu murenge wa Ruhashya ariko akagari nakamubaza akagatsimbararaho kuko yaramaje kumva amakuru yumva ariwo mu rugo arambwira ngo iwanyu baranakize ngo babonetse ngo wowe ntacyo wamarira uvuga ngo wowe ngo biruta no kubutarana n'abimbwe n'ubundi ubwo ngo urakoze
ibyo aribyo byose ibyo birahagije niba koko ababyeyi bawe batuye muri Ruhashya ntabwo bizagorana kugira ngo umubyeyi utuye muri ako karere muri ako gace waba yaraturutse muri Tanzania mu mwaka w'2001 agaruka mu Rwanda akaba yari afite umwana w'umuhungu witwa Rafiki akaba yitwa Riyeli ni byo zina ribaho umugore akaba yitwa Ntakiruta Imana ntakabuza bazatunyuraho hanyuma tubahuze vuba ndizera yuko abantu bari mu ntara y'amajyepfo y'u Rwanda batwumvira Inyanza batwumvira Kiruhura batwumvira muri Ruhashya yose mutabare uyu mwana Rafiki ushaka ababyeyi umaze imyaka 23 atandukanye n'ababyeyi be leto mufashe ngaho rero Rafiki n'ababyeyi bawe bakumva nicyo ushaka kubabwira umunota umwe w'urukundo
ndashaka kubabwira rwose ko ndiho rwose nubwo bashatse kuvuga ngo nago nkiriho ariko ndiho ndashaka ababyeyi banjye kuko ni nanjye mfura rwose urumva sinigeze ngira imbeho sinigeze ngira ababyeyi nanjye nibura ngo ntete nk'abandi bose ndumva mbashaka mbabonye rwose nta kibazo
urakoze cyane ko waje mu kiganiro agasaro kabura urakoze kudukunda no kutwizera Rafiki bongera akazina ka Sugabo warutarabatizwa igihe watandukanaga n'ababyeyi bawe nta rindi zina ufite ariko ababyeyi bawe ndahamya yuko uzababona kubera yuko niba koko batuye aho ngaho Nyanza cyangwa se mu nkengero za Nyanza baraturutse muri Tanzania mu mwaka 2001 bahunguka bazakumenya bamenye ko uri wabo ngaho rero amahoro y'Imana
urakoze
shaka gasaro kawe muzakabona
maze rero
shaka gasaro kawe muzakabona wiki ntegeye
shaka
gasaro kawe muzakabona shaka gasaro kawe
maze rero
mu mwaka w'1993 umwana w'umuhungu witwa ufite amahoro Eric wari ufite imyaka 4 yahawe umuryango w'abazungu mu Faransa ngo bamurere nk'uwabo nyuma mama we mukandi hano drosera yitabye imana murumuna we Marie Jeanne Giramata arashaka ufite amahoro Eric kabere nyina wabo atuye mu Bubiligi
no gushaka umuvandimwe ufite amahoro Eric niyo mazi nayo niyo yasohotse mu gihugu afite yabonye famiye yamutwaye mu Bufaransa aho ngibuka ni nko muri 1989 habaho intambara kontakte ze zitaziburanye mu ntambara mbere y'intambara bwo yashoboraga kuvugana n'umubyeyi we wari ukiriho ariko umubyeyi we nawe asa kwitaba imana yitabye imana rero kontakte zirahagarara
muri 1989 yavuye mu Rwanda agiye mu Faransa yagiye ate yoherejwe ate ninde wabigiyemo kugira ngo umwana ave mu Rwanda ajye mu Faransa yagiye hawa abandi babyeyi hari bwumvikane mwagiranye n'abamujyanye byagenze gute kubyo wibuka
nari muto yanange ariko icyo nibuka nuko yari umwana ufite amaraso y'abafaransa papa ni umufaransa mama yari umunyarwanda ubwo rero ntago mama we yashoboye kujyana na papa nk'uko babyifuzaga demarshe zarakozwe ariko ntibyashoboka bidashobotse umwana akurira aho ngaho nyuma haza kuza umufaransa wari uri muri misiyo y'akazi aza guhura na mama w'umwana amugirira impuhwe kuko yariraga abana b'imfubyi afite mu mwana wabo aravuga ati bya byose nabafasha nk'abashakira umuryango watwara uyu mwana birakorwa bimaze gukorwa rero umwana abona famiye isa kuri perezidante Kigali demarshe zirakorwa umwana atwarwa igihe gitoya muri iyo famiye noneho igihe kishyitse umwana ibyangombwa bimaze kuzura byose baramutwara nuko nguko yagiye
mbese nyina w'uyu mwana Eric mupfaniki muvindimwe
ni tante wanjye ni afitimwe na mama
Eric ajya kwaguruka mu Rwanda urambwira ko yabanaga n'abandi bana b'imfubyi ni nyina wariraga abana b'imfubyi
abo bana b'imfubyi Josette Arti ni njye na murumuna wanjye twebwe twari twabuze ababyeyi tubuze ababyeyi rero murumuna wa mama aradufata adufashe rero nuko muri parcours ye rero niho yabashije guhura na papa w'umusirikare yari umusirikare w'umufaransa aramutwara rero amufasha gutwara uwo mwana natwe yaradufashaga mu bimwe na bimwe byashobokaga aradufashaga ariko umwana niwe yaboneye famiye aramutwara
yego uwo musirikare w'umufaransa wabafashije amazina ye urayibuka
twamwitaga Dominique yitwaga Dominique ariko nari umwana niryo narinzi gusa cyose cyo yari umuofisiye umusirikare wo hejuru wari ukomeye ikindi nibuka yatwaraga indege kajugujugu yajyaga azana mu rugo guca hejuru y'iwacu adupepera ashobora no kuba ashobora ko yaranatwaraga n'umukuru w'igihugu wa epoke ari mu bamutwaraga
hanyuma abafasha kubona umuryango mu Bufaransa wo kugira ngo wakire uwo mwana ariko uwo mwana wambwiye uti yari afite amaraso y'abafaransa tante wawe yamubyaranye n'umufaransa umufaransa bamubyaranye amusiga mu Rwanda tsubira iwawe amazina y'umufaransa babyaranye ntago umuyazi
iyo ntago nayamenya
tante wawe ntiyakubwiye
uwo wa mpamvu namumenye yari yarabonekaga cyane twaramubonaga kandi icyo gihe nibwo nari naratangiye no kujya kubana n'uwo mutante mbere ntabwo twabanaga
ubwo mwari mutuye hehe
twari twatuye ahantu hatandukanye ariko ni Kigali mu bigihugu mu cyahafi
Okay. Wambwira amazina ya tante wawe nyina wa Eric
mukandi hano drosera bakundaga kumwita Chantal
Eric ava mu Rwanda yari afite imyaka ingahe
kuri yarafite nk'imyaka 2-3 yavutse 89 cece numva nshobora kukibuka 89 agiye nka nyuma y'imyaka ndebye nko ku mafoto mfite mbona yarafite nk'imyaka 3-4
yavutse 89
yagiye muri Zambia imbere y'intambara gato pe yavutse 89
urashaka kuvuga yagiye gato mbere ya 94 muri 94 ariko
no yari yaragiye deshe
ubwo yagiye muri Zambia 93
93 cyangwa se 92 ishira gutyo kuko hari haciyeho umwanya kuri Matisse.
Wambwiye yuko habayeho ibintu byo gushaka impapuro zose zimaze gutungana abona kugenda birumvikana urambwira ko ari mutoya ariko se izo mpapuro igihe ababyeyi baje kumutwara bavuye mu Faransa wawe wibuka aho zashyiriweho umukono n'uwazishyizeho umukono ndashaka kugira ngo ndebe umwana yagiye gutyo yamaze kugera ku myaka 18 ababyeyi bamureze bamuha impapuro zose zo bita dosiye ye akaza zibitse aho ngaho haba handitsemo ababyeyi be n'impamvu nakubazaganye nuko yitwa yaramutse ari Chantal wanditsemo kandi hano namenya ko ari we ariko yavuye mu Rwanda byemejwe n'urukiko rw'ibanze rwemeza yuko uwo mwana hawe abandi babyeyi ninde washyize umukono kuri urwo rupapuro ni Chantal
wabikoraga kuko niwe mama wiwe ni nawe wari mukuru nta nubwo umwana ari gupfa kugenda gutya atamutanze ariko ntabwo namenya ngo niki ariko ni Chantal wabikoze kuko yabikoze ku mutima we yaravugaga ngo arabikorera umwana niwe wabikoze
kuva muri imyaka yose ishize nta handi washakishirije ntiharahugize ushakishiriza
nifuzaga kubikora ariko ne limite puke ibaza ndabaza hehe nigize no gutekereza kuba nabaza muri ambasade ntisuye umuntu uko yinjiye niba yaranahinduye amazina ko yinjiye afite aya mazina ndi limite ntago nagize iyo kuraje nyinshi cyane
birumvikana uyu muryango wamujyanye kumurera wamuhawe ntabwo mwigeze mumenya amazina yabo
no ntabwo nigeze ntuka nari umwana kandi ibyo nyine urumva byakorwaga hagati y'abantu bakuru gusa twe nyine ibyo batubwiraga ashobora kutubwira ibikagiye kugenda ifuara atsinze
ibyo ari byo byose umwana niba yarageze mu Bufaransa tuzamenya aho aherereye abana bageze mu Bufaransa muri icyo gihe abahari dushobora kumenya aho baherereye nzashakisha mu mazina ahari yabahageze ku gihe ningirimana nkamubona nzakubwira nkunda gutanga umunota umwe ku bantu baje mu kiganiro Agasaro ka Buraga bashakisha umuntu nubwo bwose Eric yagiye akiri mutoya ariko abazabyumva bazamusobanurira yumve ko ari tante we umushaka mubwira icyo umushakira mubwira ijambo rikuri ku mutima
Eric no kukubwira yuko tugukunda tugutekereza kandi tugukumbuye uramutse wumvise ijwi ryanjye umukuru wawe mwakinaga ukiri mutoya ukumbuye kukubona
Jeanne igira amata urakoze cyane kuza mu kiganiro Agasaro ka Buraga ukomeze utegereje wizeye ningira amakuru nze yakugezaho nkifurije amahoro y'Imana
narakoze cyane
Agasaro ka Buraga
mu mwaka w'1994 mu kwezi kwa kane umwana witwa Habihirwe Paulina wari ufite imyaka 13 yatandukanye n'abavandimwe be igihe ababyeyi be bari batuye i Remera bari bamaze kwicwa. Habihirwe Jean Claude ni musaza we wo kwa se wabo ni umushaka atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Rugarika akagari ka Kigese umudugudu wa Bikamba.
Nagira ngo mumfashe gushakisha mushiki wanjye wo kwa data wacu twabuze 94
ngamuburiye he
bo twamubuze turimo duhunga bari batuye hari i Kigali hari i Remera noneho mu gihe barimo bahunga babateramo igisasu baratatana abana bose we aragenda ariko abandi bo turababona
abandi mwarabonye we muramubura
abandi twarabonye we turamubura ubwo rero numvishe ku kiganiro gasaro kabone gasaro kabuze numvise ko mushamufasha abantu gushaka abantu kandi bamwe bakaboneka ndavuga nti wende nawe ashobora kuba akiriho tukabona twara tutarabashije kumenya ahantu yabaherereye ariko wenda akaba ari muzima akaba ariho.
Yari afite imyaka ingahe?
Mbo icyo gihe 94 yari afite imyaka yavutse nayo yari imwe
ubwo yari afite imyaka
yari nko muri 13 cyangwa 12 gutyo
ni 13 niba yaravutse muri 81. None se bari batuye i Remera mu kahe gace ka Remera?
Bari batuye i Remera hariya hepfo ya stade ubu ahubatse controle technique twahitaga mu Gihogere.
Yitwa nde?
Yitwa Habihirwe Pauline.
Abo bandi bana mwabonye bari kumwe bigeze babwira niba yarakomeretse cyangwa atarakomeretse yagiye ahunga gusa?
Mbo bakuru be twaravuganye batubwira ko nyine babateye amasasu noneho barirukanka buri wese acukunda cukwe bo baza kugera inyuma turababona ariko nta yandi makuru y'ibi nabo bazi.
Mwababonye mugeze he mwebwe? Mwahuriye he? Mwahuriye Masaka? Mwahuriye ku Kicukiro? Mwahuriye Inyanza? Mwahuriye he?
Twahuriye igikoro niho twari dutuye icyo gihe ubwo bava i Remera baza birukanka bahunga bahita baza mu rugo nyirumva ko ari ni kwa data wabo kwa se wabo bavirumira bahunga baraza bahita bahungira iwacu nuko dukomezanya duhunga ariko turamubura. Ubwo rero nta makuru y'ibazi ngo avuga ati yenda yagiye aha cyangwa se yagiye ariko twariceye turavuga ati yenda birashoboka ko wenda yarahuye n'abagira neza bakaba bamutwara se wenda akaba hari ahandi hantu hari cyangwa se akaba yarahunganye n'abandi bantu nta makuru twize kongera kumenya. Abatari yenda biramutse binyuze kuri mu gasaro ka Buraga hari igihe wenda yakwiyumva cyangwa se mukamwadufasha tukaba twamenya niba hari ukuntu twamubona yenda cyangwa se twamenya ibye.
Paulina Habihirwe umwana w'imyaka 13 abazi iwabo ashobora kurorongotana ariko ya akagaruka mu rugo aho yari atuye yigaga he?
Yigaga ari kuri Remera Catholique
kandi agataha iwabo akahamenya.
Iyo agataha iwabo akahamenya kunyuma yigeze agaruka mu rugo urumva icyo gihe papa we yarapfuye na mama we ariko we ntitwigeze tumenya irengero rye. Twagerageje kubaza abaturanyi babo tubura amakuru neza neza.
Ababyeyi be bapfiri i Remera nabo?
Yego ye.
Muri iyo nzira muhunga nta baturanyi abantu bari batuye i Remera mwigeze muhura nabo umubabaze niba hari umwana barabutse witwa Habihirwe Paulina?
Bo kuko icyo gihe duhunga twavuye Gikondo duhita dukomeza tujya i Muhanga kubera ko ariho twakomokaga. Haba i Remera twongeye guhura nabwo twashatse kongera kubaririza duhungutse muri za 96 abantu baratubwira bati ntabwo twigeze tumubona gusa batubwira amakuru y'uko ababyeyi babo bapfuye.
Papa wa Paulina yitwaga nde?
Papa wa Paulina yitwaga Munyakazi Gerive.
Abo bandi bavandimwe ba Paulina babagezeho bakagira Igikondo barahungaho mu Rwanda?
Bari mu Rwanda nabo barahari.
Wampa amazina yabo bavandimwe be akazabumva akabamenya?
Hari mukuru we witwa Ugize Neza Janvier, hakaba n'undi witwa Uwineza Antoinette, hari na musaza wabo witwa Muhire Jean Paul, hakaba n'undi mukobwa wabo muto witwa Tuyiringire Germaine. Uwo Tuyiringire niwe wakurikiranaga na Paulina. Paulina yari mukuru, Germaine akaba ari mutoya.
none habi hirwe mwagarutse mu Rwanda mu 1996 Polina habi hirwe we yarabuze muri 1994
yego
kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 28 muri imyaka 28 ishize mwakuteye izihe ntambwe mwakoze iki mushakisha irengero rya Polina
bo ikintu twakoze twagerageje gushakisha kubaza mu baturanyi tubura makuru tugeze aho ndaga kubera n'intambara bakatubwira ati abantu benshi barapfuye twategetse hasenda nawe bya byaramugendekeye gutyo dusa nk'aho ducitse intege nuko twumvise rero nice numvise agasaro kabuze ndavuga nti birashoboka ko Polina nawe yaba wenda yaragiye akaba ari hirya no hino mu mahanga cyangwa se ari ahandi hantu reka nkomeze nshakishe nayo reka nayo gucika intege ngera mu gasaro naho mbaze numve hari igihe ndabasanga aribwo buryo bwari busigaye kugira ngo tubashe kuba twamubona kuko nagiye numva ko hari aho umufasha kumva abantu bamwe bari baragiye mu mahanga bakajya ari batoye wenda barajyanywe n'abagira neza bongere kwibuka bitewe n'uko bari batoye wenda ngo babe bakwibuka iwabo ndavuga nti ndabishobora kuba binyuze kuri radiyo ari yenda yakwiyumva cyangwa se yenda n'abandi bantu bamuzi bakaba badufasha tukaba twamubona bayakiriho
birumvikana none niba Polina akumva muri kano kanya habihirwe nicyo ushaka kumubwira
icyo aramubwira rero ko abaye twumva ni ukuri rwose dufite ikibazo kuba tutamubona yari akiri mutoya turamwibuka mu butoya urumva twaranganaga ubwo rero ndamutekereza nkumva mu bwenge bwanjye nkumva ko akiriho nkumva ndamukumbuye ku buryo ari ibishobotse rwose tukamubona mu muryango twakwishimira kongera kumubona
ukomeze utegereze wizeye Jean Claude Habihirwe wakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga nkwifurije amahoro y'Imana
ni ukuri nanjye ndabashimiye cyane n'ubwo nari maze igihe kinini mbashakisha ariko nishimiye kuba tuvuganye kandi murakoze cyane rwose kuza wafashe
agasaro kaburaga
undi mwana waburanye n'umuryango we mu mwaka w'1994 dushakisha uyu munsi yitwa Elam Ndahimana mu baturanyi yarazwe ku izina rya Didi mu kwezi kwa gatandatu 1994 yari kwa nyirakuru muri komini Masango mu cyahoze ari prefecture ya Gitarama papa we hitiyise Eneyashi yavuye aho yahungiye agarutse asanga umwana hari abamujyanye ubatuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Mageragere akagari ka Kankuba umudugudu wa Rugendabari
twatandukanye muri jenoside yakorewe abatutsi igihe 1994
mwatandukaniye
ahoze komini Masango akagari ka Nyakogo umudugudu wa Gashirabwoba
none se muri 1994 mu kwezi kwa kane wowe hitiyise warutuye
we nabaga ikigari koko mama w'abana yari yarapfuye y'abana majyana kwa nyogokuru na sekuru bari bakiriho barabana yewe nabaga ikigari
hanyuma ubasanga i Masango
muri jenoside nakoze ko nshobora mbasanga i Masango imana yari imfashijemo mbasanga i Masango abana kwa kane kwa gatanu kugeze mbatangira kunshakisha cyane kuko nigiye narokotse jenoside yakorewe abatutsi n'umuryango wanjye
mbwira kugira ngo nsobanurire neza byagenze gute kugira ngo abo bana mwari mumaranye amezi atatu mutandukane niki cyabatandukanije habaye iki
yewe natangiye batangiye kunshakisha cyane noneho ngiye ndahunga mpunze mbasize mu rugo kuko nabo bambwiye ko ngarutse babashakishije cyane babashakishije ariko birahunga aho ariko umwana cyane batopiye kuko baravuga ngo ubwo babuze se ariko batwara umwana arahamuka cyane noneho bajya ajyana kuvoma na mukecuru na mushiki we bageze mu nzira y'umwana atoroka nuko umwana bamubura gutyo yabonye ngo abasirikare baza
agiye kuvoma ninde wamukoreye ninde watumye akikorera se ninde wamutesheje amazi yari agiye gushaka byagenze gute barahunga ku iriba nsobanurira
urumva umwana yari afite imyaka 6 ajyana na mushiki we wari ufite imyaka 5 ajyana na nyirakuru bo bajyanye kuvoma umwana yari afite akabido gatoya noneho bageze ku mugezi amakuru bamuhaye ngo babonye abasirikare baza babasanga ariko ntago yasobanuye neza abaribo ntago nahamye ibintu ntahagaze baje babasanga rero arambwira ati kwa bari badusanga twihisha mu ntoza mu masaka yari ahari aho ngaho hafi baza badusanga aho ngaho nubwo bazaga rero batuganiriza n'akabido barakantwaza ariko umwana rero yababonye baza uwo muhungu witwa Didi ngo ari gukahagara muri metero nk'ijana nuko akubwira ko rero ngo amakuru yampaye yambwira ngo abasirikare benshi ko ariko abasigaye mu muhanda munini kuko bazituriye umuhanda nibo bamutwaye.
Abo basirikare bageze aho ngaho imasango ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu ukwiriba basanga umukecuru wawe yajyanye n'abana kuvoma muri abo bana harimo na Eramu baba abana beza umukecuru baramutwaza ako kabido barakamutwaza bamugeza mu rugo
uyu ntago bamugeze mu rugo bageze metero nka 50 bamusezeraho barigendera
bakomezanya n'umwana umwana baramujyana
umwana abandi ntagara bamutwaye n'abasigaye mu muhanda kuko abandi bambutse umugezi bagasanga ku mugezi kuri kano bavomagaho noneho abo ngabo babiri nibo ngo bamutwaje akabido bahura nabo abandi bahita bakomeza baragenda.
Ndagira ngo nsobanukirwe neza abo basirikare b'ingeso nziza baje bakubaha uwo mubyeyi wawe bakamutwaza ako kabido k'amazi yababonye bagenda bakamushubije abona kuna Ndahimana atagarutse kwa ajyanye na bamwe muri bo abo basirikare umukecuru ntabwo yabamenye ntabwo yakubwiye abari bo
we ubundi bamubwiye ko inkotanyi zafashe komine Murama kuri 12 niho bango baturutse kuko abaturage bose bari barahunze
yego
bo muri komine Masango n'aba komine Murama bose bari barahunze baragembaga neza kibuye we arambwiye ati baraje badusanga bamukumugezi rwose ati bari babiri atabandi basigara mu muhanda munini rwose tuba tuwurebe niyo turi mu rugo tubawure tuwurebe umuhanda uturuka igitwe ugana ku buhanda ugana kibuye noneho rero baje babasanga noneho baragiye bamuganiza baramuganiza inkotanyira zizi inkazo zi nibwo rero bamutwaza ako kabido bamusezi nuko bageze muri metero 50 bamusezeraho abambo ku mugezi basubira mu muhanda munini ariko umukecuru yazashikiye nagashiki ku mwana umushiki w'umwana arababwira ati nawe abo bari kumwe ati ariko nese kuri tabo ibyo ngo bagure ati n'umuzo ku rwanda ati nigiriye ubwoba nese hagize ubwoba gute ko baje bagusanga kontakiti bari bagutwaye ugize ubwabwi nuko byagiye.
Mbese umwana abamujyanye arabazi yarabakubwiye
baraganiriye rwose na kandi we nta nicyo navuga kuko ntacyo bamutwaye bamusezeyeho barigendera na barataha kuko abaturage b'iwacu bose bari barahunze harasiga abantu b'abasaza n'abakecuru batashoboye kugenda kuko n'abandi ntabwo bari bashobora kujya guhunga ngo bahunge nta nicyo bahunga bakwaza.
None wowe n'iperereza wikoreye ugira ngo umenye uko byagenze uravuga uti ku itariki 12 tariki ya 12 niho inkotanyi zafashe Murama zigera iwacu ku itariki ya 14 yego zigera imasango ku itariki ya 14 aho ngaho ababyeyi bawe bari batuye ugerageje kubaza amakuru wa mpaya gihamya ugeza kubwira ati iyi ni batayo ya 8 n'ijana se n'ijana 50 n'iya 200 nta batayo yahanyuza aho hantu ku buryo umuntu yayidumaho kujya ngo amenye uwo yobora agatumenye naho umwana yaba aherereye naho yanyuze
igenda nabajije bambwira ko batayanyuza hari ijana 57
batayo ijana 57 ntabwo ugize umenya umusirikare mukuru icyo gihe waba warayoboraga
wayoboraga ndumva n'ibingira
ibingira
niko niyo makuru mfite ntabwo mbizeye
muri imyaka 30 ishize urokotse jenoside yakorewe abatutsi habaye ibihe byinshi byo kwibuka habaye ibihe byo kugira ngo wabuzuwe ashobore kuvuga ati ndi hano niba hari uwarabutse umwana wanjye azamundangire wowe wigeze ukora cyo gikorwa cyo kugira ngo unyarukiraho bibukaho bashakisha abana uvuga uti nange ndamuze umwana ndetse n'ungu yibingira mwari kuhaburira ukamubaza uti bese mu basirikare wayiburaga nta mwana wabonyemo yenda bari bafashe ngo bafashe kwikorera icyo kintu wigeze ugikora binumvikana ryabaga bigikomeye ku mutima ariko wigeze ubitekereza kugira ngo ubaze
oya mu gisirikare naho nagiye ariko nagiye muri agaseri na Nyanza ariko nagiye wakushize 2022 nagiyeyo mbaza ya referen ntabwo igihari harimo abana baba mu muhanda bazanwa mu muhanda bazi umukecuru wari uhari n'ubu arahari ati umwana wawe azakuba hari hano baramaze imara referen ntanamukuza uko twagenda dufata abana benshi n'abagenzi babo babonye imiryango hari nagiye kuri wese wese Kacyiru hari nagiye n'imini w'umwe ariko nabuze umuntu nabaza ati nashakishirije na seseri nagiyeyo banyereka n'amafoto barambwira ati amafoto mureba muri amugi ati abana benshi uba ntawurimo
uko biri kose niba hari aho aherereye hari abagira neza bamuhaye kubera ko ni ibintu byakorwaga kenshi abasirikare b'inkotanyi babonaga abana batafite ababyeyi bakabafata bakabageza ku bigo by'imfubyi wagiye mu Kinyanza ariko hari n'ibindi bigo hirya no hino ndasaba cyane kugira ngo abo bagira neza banyuze imasango bagwaniriye na n'umukecuru wawe ariwe nyirakuru wa Ndahimana niba uwo mwana bamwibuka cyane cyane abo bari muri batayi 157 bavuye murama bakanyura amasango niba hari icyo bagana ku Kibuye niba hari icyo bibuka bazagufashe wowe Eneas hitise niba uyu muhungu wawe ariho Elamu Ndahimana akaba kumva muri kano kanya muri kino kiganira Agasaro Kaburaga n'iki ushaka kumubwira ngo uyu wa munota
icyo nshaka kumubwira nuko papa we akiriho ariwe jyewe itise ni ati namushiki we namushiki wange arahari uri yawe nyarida niyo yita umukecuru nyirakuru we yarapfuye na sekuru yarapfuye undi uriho ni mushiki we muhire saranje twitwa yakundaga kumwita Pichu niwe bakurikirana niwe wari mushiki we turahari rero numva hagize uwaba umenya aho aherereye ubwo yaturangira cyangwa akanyura ku ijwi ry'Amerika akadufasha
urakoze cyane Eneas hitiyise kuba warategereje cyane ukabije mu kiganiro Agasaro Kaburaga kandi ukaganiriza abumva ijwi rya Amerika ukoresheje umutima wa kimuntu wa kibyeyi ushaka umwana wawe ndagukomeza kandi nkwifurije amahoro y'Imana
yego namwe urakoze
ikiganiro cy'uyu munsi Agasaro Kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwaduteze amatwi abadukurikira bashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mugatanga umwirondoro wanyu naho mubarirwa ndetse n'incamba cyo kumuntu mushakisha ni 00120072743610 nongere nyisubiremo nitonze 00120072743610 naho ubutaha amahoro y'Imana mwari kumwe na Venuste nshimiye Imana.
Agasaro.